My message addresses a
fundamental. Me bom pa yasa hun konkron so anu wa na bebo mo mama te o makoma mu se ne meka nso ye ne kore. Sa ahun sie sie nim die nso ye beti ase ye hia se ye beti ye gya wo so no cheche a homa ne manu so no ase. Ni penyina se mani meme nyina nso no. Na onyakopa bonus aboyen se so. Na odo ye nyina sa ye mana se meme na ye nso nyankopon hohom so kan ye ho. Nipanyina ansono na yene yete nyankopon chan wo honhomo ansana beba asase yi so ye je also enije hyehye no sono eboaye ema beba asase benya nip imenya nipadua na sana nipadua nsene boaye ma itimi sua ne ema beboa ema ye bewe paye ye nipadua nsene boaye ma nya ahome emudo ne ahodne a boaye ma nya sio hunu a ye ntimi sua na intimi nsua wɔmra na yɛwɔ yɛte honhom wɔ Onyankopɔn nkyɛm no ɛne nti no yɛne yɛbɛsua nsɛm ɛne sɛ ɛne nneɛma bɛtumi nokorɛ bɛtumi ahunu nso no ɛne sɛ tumi yɛbɛnya a yɛdebɛtumi de Nyankopɔn mmara ne ne nhyehyɛeɛ so no ɛne yesu kristo nkyerɛeɛ no so no ɛnso ɛbɛsi pinten ɛnam sɛ yɛwɔ nipadua mu nipadua nso boa ma ɛtumi nya asɛtena yɛnya awoɔ. Na ebe ko niema nkonhye bebere bo asase mu na nso we nyina nso bo an san besese ye ho na ye ko osoro hima mu biemu entino ye niema bi ye betimi ehia se besuan sene tro konkono a chance ehia se besuan we ewo ye ne pedia mu emra bo ye asimwe ye nso no yakopon de adam ten edom tro mu nso no na nso edim se be hun se yakopon ka se ehia se be manon so beti ne ho entino obo evil man na anema nipadua boa ma etimi ye wo honhomu as ne mani mema no zuno ye nyina so nyakopon hyehye se benya ye benya nigie na obano so ntino no ho anase mema no so ntino ho nkwa ohia won ho na ehia se mani mema nyina so ebesua efrin won ho na wokira won ho na wahye won ho den. A kwan a onam so de nipadua ba asase nso ye kwan kronkron fa no mmerɛ a di kan a nyankopɔn de maa adam ne eve no nso no na ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɔmɛyɛ awofoɔ na ɔnware na mmerɛ sɛ yɛnso yɛnware na yɛnwo nkwaraa nso wɔ asase nso no saa mmerɛ nso ɛsa so di hɔ na saa kwan a ɛnam so de nipadua ba asase nso no yɛ nyankopɔn kwan a ɔnam so de ne mma ba asase yi so. Na ahosiesie sɛ yɛ ma yɛ mɔnwaman ansa na bɛware anaasɛ sɛ yɛware nso a yɛ nso yɛnyɛ ahosiesie na saa tumi a nyankopɔn deɛ maeɛ a ɛtumi boaɛ ma yɛ nso tumi wo ma no nso no ɛyɛ adeɛ di mu nanso no sɛ yɛni saa mmerɛ nso a ma yɛnya anigye wɔ asase yi so yɛgya a ɔwɔ soro ne ne dɔba yesu kristo no nso no wɔyɛ awɔfoɔ na ɔno nso no wɔde saa tumi bi mu ama yɛ. Na wɔmayɛ nhyerɛhyerɛ nam kwan a ɛbɛfa so ɛbɛtumi de saa tumi ayɛ adeɛ na neɛteno yɛakoma mu anaasɛ kwan a nam so de saa tumi yɛ adwuma no nso no ɛno nso a na bɛboa ma bɛbɔ kyɛn sɛ ɛbɛnya anigye wɔ asase yi so anaasɛ yɛbɛtumi akɔ onyankopɔn nkyɛn wɔ dankwa mu nso no ɛdadaa ɛkyɛ ɔso no so kyerɛ mu sɛ tumi a ɔde ma yɛn sɛ yɛ nso yɛntumi nwoma no nso ne tumi a ɛde mu paa onyankopɔn de ama yɛn nso no na nyankopɔn ka wei nso kyerɛ wɔ mmerɛ ɛdi kan ma ɔde maa yɛn no nso no nanso wɔsan so ka kyerɛ n sɛ ma yɛn se saa tumi no nso no na deɛ te aseɛ nso no ɛboa ma yɛhu sɛ ɛbɛnya anigye wɔ asase yi so a ɛhia sɛ yɛbɛte saa ahosiesie mmerɛ yi so na sɛ ɛhia sɛ yɛbɛware ansa na yɛbɛwoɔ na sɛ ɛnyɛ a saa nyɛma nyinaa nso ebi nso a ɛyɛ bɔne animguaseɛ ne mfo nso ne adeɛ a ɛnyɛ koraa ma mmare nyinaa nso no yesu kristo asɔre wɔ hɔ makyerɛ ahotiefoɔ no so wɔ nkyerɛkyerɛ baako pɛ ɛfa ahomsiesie mmara ho na kɔmmu adeɛ yɛ a ɛma ne mmɛma ɔwareɛ nso yɛ no nso no ɛno nko ara nyankopɔn pɛ sɛ yɛyɛ na saa nneɛma nso ɛnyɛ nyankofoɔ sɛm bi a yɛhwɛ anya mfiri akɔnɔ bi mu anaasɛ agorɔ bi a yɛbɛdi anaasɛ biribi a ɛbɛyɛ pɛ sɛ me nkom nya bɛyɛ ɛnyɛ agorɔ dedeɛ a ɛhia sɛ yɛbɛne nkonim agye yɛafoforɔ bi anim nanso no weyɛ brabɔ mu no nso no wei nso ne kwan a nyankopɔn boa nso ma yɛhunu sɛ yɛn so no ne honhom ka yɛn ho ne boa nso ɛhyɛ yɛn ho den na ɛka ma ne mɛma aware no nso bɔ mu no nso no yɛtumi a yɛbɛtumi nyankopɔn deɛ ma yɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ deɛ ɛpɛ sɛ yɛyɛ no nso no ɛno nso boa yɛ ma yɛhunu sɛ yɛyɛ onyankopɔn ma nanso nyɛ agonodeɛ nso ma ɛhu sɛ nyankopɔn ma yɛ nso sɛne yɛ king benjamin ka sa fa nipadua ho nso no yɛhu sɛ wei nso yɛn nyinaa nso yɛteɛ mu nipadua nso no deɛ ɔne a ɔnsesa no akoma anaasɛ ɔpɛ akɔno nsɛm nko a nanso wɔyɛ ne a ɛnyɛ nso wɔpɛ pɛ sɛ menkom nya nso president kimbo nso ka kyerɛ sɛ nipa nso deɛ wɔpɛ nneɛma a ɛnyɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ bɔne nanso saa nneɛma nso no mmoa ma ɛnya honhom no wɔ yɛ koma mu nanso deɛ nyankopɔn akyerɛ sɛ onyankopɔn ba no nso deɛ ɔpɛ honhom asɛm no ɔmpɛ akɔno nsɛm nanso ɔpɛ sɛ ɔyɛ adeɛ ɛyɛ mmaa ne mmarima wɔwɔ kristo mu nso no ɔgye nyankopɔn asɛm so na wɔtwe wɔn ho firi nnwamansɛm ho na wɔde nyankopɔn mmramra so wɔ gyidie mu na ɔtie nea yesu kristo ɛpɛ sɛ wɔyɛ nso no sɛ yɛyɛ nyankopɔn ma ne mmarima nso no nyankopɔn ɛka ɛwɔ yɛ mu nanso no ɛnɛ deɛ yɛte asase so na asase so a ahwe aseɛ nso so mpo nso nneɛma a wɔde yɛ yɛnnua nso nanso ɛyɛ adeɛ ahwe aseɛ nso yɛtumi wu nso yɛbɛhu sɛ adam ɔhweahweɛ nso bɛkaa yɛ ho ɛnam sɛ yɛwɔ honam nti no nanso no yɛ nnipa a yɛwɔ honam nanso honhom so ɛte yɛ mu saa yɛ honhom nipadua nso yɛbɛwu nanso sɛne peter nso kaɛ no sɛ yesu kristo ka kyerɛ peter no sɛ honhom no pɛ sɛ yɛ nanso honam so yɛmmerɛ nso no ɛnneɛ mpi a yɛba ase si so ɛbɛyɛ no sɛ sɛ yɛ honam pɛ sɛ yɛkɔyɛ nneɛmabɔne a ɛne akɔno sɛm a yɛbɛdi so anaasɛ yɛbɛtie deɛ honhom kronkron no ka kyerɛ no sɛ yɛmɛdi yesu kristo akyi na yɛnni yesu kristo asɛm so wei no a ɛhia sɛ yɛbɛtumi ayɛ deɛ ahyɛ sɛ deɛ bɛyɛ nanso nneɛma bɔne a yɛ honam ma yɛyɛ no so no yɛbɛtumi adi nkunim saa nneɛma bɔne yi so nkunim so sɛ afiri yesu sɛ yɛfa yesu kristo nkwagyeɛ ho so a yɛgyɛ hɔ so no anigye nhyehyɛeɛ no nso no wɔde ato hɔ sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛma yɛ ho nnea yɛbɛyɛ na sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya anigyeɛ wɔ saase yi so nanso yɛbɛtumi aba ne nkyɛn bie mu yɛgyɛ hɔ so no nso ɔpɛ sɛ yɛn nyinaa bɛka bɔ mu wɔ ne kaneɛ mu nanso yɛbɛnya faahodie wɔ yɛkoma mu nanso ɔbonsam so deɛ ɔpɛ sɛ yɛn nyinaa nso yɛnya adwene kasakasa ɔpɛ sɛ yɛhwerɛ yɛtena ase wɔ awerɛhoɔ mu na yɛhu ɔpɛ sɛ wɔsɛ nyankopɔn hyehyɛ ɔdeɛ ma yɛ no nso no adeɛ baako pɛ pi a ɔbonsam ɛpɛ sɛ ɛpɛ no nso sɛ ɔpɛ sɛ yɛn nyinaa nso bɛyɛ awerɛhoɔ bɛtena ase wɔ awerɛhoɔ mu sɛnea ɔno nso wɔte awerɛhoɔ mu no nso no nanso ɔbonsam pɛ sɛ yɛte ɛhunu mu nanso ɔbonsam nso no ɔkɔ so da biara sɛ ɔbɛyɛ sɛ ɔbɛsɛ nyankopɔn hyehyɛe a wɔhɔ ma yɛ no ɔbonsam ɛni honam ɛnam saa nsi nso ɔno nso wɔntumi ɛnkɔ so wɔ honhom mu nso no ɛnam sɛ wɔntumi ɛnkɔ so wɔ honhom no wɔntumi nkɔ so wɔ honhom ɛsiane sɛ wɔni honam ɛnam ne nkwara bɔne nsɛm a ɔyɛ no nsi no ɔbonsam nso wɔntumi nya nhyira a yɛn nyinaa bɛtumi anya ɛsiane sɛ yɛte honam no nso no wɔntumi nsua nneɛma a ɔwɔ no mu a wɔ honam nso bɛtumi asua nanso ɛhye ne yɛm paa sɛ sɛ wɔdwene fa sɛ mma bi bɛba a yɛn nyinaa nso yɛbɛnya awu sɔreɛ no so no na wɔno nso no A shinner pastor won't to me in Coso and Menin, sending answer between Coso and Menin, Abbey to say the Yakupon to Sienna. A sense and the Pedian so a sipping two and Yakupon, the Jenshish more a mind, you know. A Monsanto, or Bomodia, or best say when you answer not. Or Bachia console him and say about the Nipidia Bayer and your man Bonnie and asking him and you. Is that the adversary who is precisely and so and so and say, or when someone only Nipidiums, you know, or no so are per se what your num in Nipidia and your couple dear man, so and so best saying. I did be honest, so only minister on I'm sad, yeah, and so no person or chain console him, say by your best saying. See near who says he man so are not a yard the bonny pie and so no. Nasa, ye near Nipidian Hua Anya dear ya. Nasa, the year in your mind, Sama, Nansona, and why meaning Yankopon, Sam so. And my year friend said, Yankopon, money mem. Say, you didn't share as I see some poor pressure strong in men one. Ye be whom say. And ye may be upon some episode, you know. And so, in sipping tea, and so, not be anymore. Oh, dear, for I'm so, I can't say, and by Shiblon, sir. A moment, dear, so, be chin and one free, a corner denny, and so, no. Now, Nipper, Nipper, dear, you won't, you know, so, a boy, me, to me, sir, and near my, a bad boy, me, and so, bitch, man, yet, young Copoma. Or die, won't be your monos, no, and you say, dear, young Copoma, and so, Nelson said, you could yet, dear Bonsamba, and so, you're not done so. President Marin G. Romney, so I can say, let me mean to me, and you're in part, mean to me, and you're in Shabby, a demo chain, dear, and young Copoma, and my one more. Oh, dear, I won't see him, Ransom. As I said, warn him, and I yes, and I yes, excuse to catch answer, warn him over when you're Copoma. Now, so Obehun and him, Nampon's no Obetin Wakuma Moon, Obehun say, Obehun Senia, what you are Kumamus or Yankupon anymore. So, would this armor and so are once we been ya a cocodo and Yankupon anymore. Washing and Bobby Yums to say, ye bought quantities so are won't conquer so be kind of wonder be ya. And internet, ye dear who see a man so are. A boy may enya ensure a demo pa a man member benya a was as I see you soon. A bemania a cucudro hum humo, a war your young conformo, your pussy animo, any astromo, any or your young quaint, yes, cruiser animo soon. Now, a mabian so are young person a betting young corner home soon. Sir, ye did young cropon sense with Benya Kania, ne Benya and Nida swore. It will be a multi American saying, yes, and when you are Mr. Samakuma. Now, and premiums on I can say, yes, Christians, or yes, 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 or consider sin. Sansana Bonnie and so etis ewa your humo. Senia or D for Aman so a chan say Sir Bonnie and so a sha essay ya your humo. Senia a crow and so am I a ya war in a pedium. To me, if yes, Christo, a jinqua monso, a buyer home. Etis a drew a bit me a boy. I met me a D. Sir, yeah, you used to. Nelson, so whom I did incident, he has been a duty of yes, Christomo. Ibenya, come on, sister. Ibenya, come on, Samso. Essence says, you didn't come on, Samso. Ibenya, whom Jay, or Yakuma Mo. Ibenya, I hold him home, whom more branch president and Nassim Bush and Ponson. One man or boy and Yankupon, so be a boy, I mean, so Ibenya, the Sabre, or whom. The same one say, Bonia Moyen, so no, say Dimua, a hiens a monso, my commas, and so by idea a demo. Senia a yaria, a demo, so a hia, a drua, a demo pans, a hiens, sir, say, ya bonia demo, so a bitch me answer, son, or sacquins, you know. And Chesha Mitchin, so no, a hiens, ebinom nso bɛdwen sɛ ɛyɛ nsɛm a ɛtwa mu ɛsiane sɛ yɛwia sɛ ɛna mmerɛ mu so no nnipa pii wɔ nso a wɔnnye di sɛ mmara anaasɛ nkwan adeɛ a ɛwɔ ahoteɛ mu nanso mepɛ sɛ mu hu sɛ onyankopɔn nkyerɛkyerɛ nso deɛ ɛnsesa no bi a o nipa deɛ nnipa dwene no so ntumi nsesa no mehwɛ mɔbɔ sɛ sɛ wodi saa mmerɛ nso nso a mobɛkɔ so a bɛnyini na mobɛtumi akɔ onyankopɔn nkyɛn bio so ahosiesie mmerɛ yi nso no mmerɛ a nyankopɔn de maaɛ na ɛto so ne na ɛbɛkɔ so a so ato so sɛ ɛbɛya ɛbɛdi so mpɛhyɛ mo sɛ mbɔ sɛ mobɛdi wei nso a wobɛnya nhyira a ɛdi mu kyɛ adeɛ nyinaa so na medi adanseɛ fa wei ho yesu kristo di mu amen.